mambo yibuhlungu lento ngoqhela yona wokuthi wakushiya umuntu obuphila naye okamlambo yibuhlungu lento ngitshela yona wokuthi wakushiya umuntu obuphila naye wokuthi wakushiya umuntu obuphila naye wokuthi wakushiya umuntu obuphila naye awumngani wamuntu ushiya themba lakho sikhala kunye nawe sikhala kunye nawe awumngani wamuntu ushiya themba lakho sikhala kunye nawe sikhala kunye nawe uzoba sabathe weshala izintombi ungabe usamthola ofana naye uzoba sabathe weshala izintombi ungabe usamthola ofana naye Lo mundo me sakshile mhlabeni lubuya ngamandla lubuya ngamandla Thando lo mundo me sakshile mhlabeni lubuya ngamandla lubuya ngamandla Thando lo mundo me sakshile mhlabeni lubuya ngamandla lubuya ngamandla
Yeah, we shall listen, don't be, we will have some too.